itakuwa mo fire, itakuwa mo fire.
Atie.
It's a TK2 production.
Atie alisi mapoko.
Sisi mapoko.
Weli amishe pale ulipo.
Pale ulipo.
Kama good time, ni good time.
Mekopo wa makegi.
Kwenye kanta utatukutai.
Hapa leo ndipo si lalingo kama vile popo pori limeja limeja magoto ka kando we sitaki msoto si uongo long time nishakula msoto leo ni good time acha nilibata na wapo msama walo taka ntoke kapa yo bigi nipeke gina fegi nizidi kuwa geji
atuyalisi mapopo
sisi mapopo
weli amishe pale ulipo
pale ulipo
kama good time ni good time
mapopo wa makeni
kwenye kanta utatukutai
situpu
kama good time ni good time
mapopo wa makeni
kwenye kanta utatukutai
situpu
paka kumbe kucha watu shevret majino ski watu bebebe kama takubawa toto tubage bras kama takatoa nchoso tumage bras tukishalewa mambo tuwaki was nakupa mambo toto mjini vikeke naweza pebwede na ngome kagome kwenda ndamana siwa huni hatu shopo cake lakina kijileta it's ok naweza kijikenda kiwa holiday
natulalisi mapopo weli amishe pale ulipo kama good time ni good time kwenye kanto utatukutai
atuyalisi mapopo.